ngithando laphela kusemhlabeni yenzeka ungasangithando yanje ngiyacela mhlambe khona ongithando kwempela isikhathi uyamoshela ngicela ungihambe ngiyoshela uyangiyeka 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 uthama uthando uyaqeda yeah but uyangiyeka uyangiyeka ngoba namba